Well, hallelujah. Amen. We'll just praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. To be in this church service today. Worshiping and praising God. As we come to you today on the radio, amen,
amen,
with the word of the living God.
Amen.
Amen. So, thank you, Jesus,
amen,
for all of his benefits that he gives us.
Amen.
And I was thinking, amen, the biggest challenge for any Christian
is to
overcome his own self.
Amen.
To take the truth and apply it to his own self. Amen.
Amen.
Amen. Today I'm going to be preaching from the book of Acts. And I'll be reading in the first chapter of the book of Acts. Starting at verse 8.
Mlango wa kwanza na kuanzia mstari wake wa 8.
But before I go there, we'll sort of go back a little over the last two meetings I preached.
Na kabla sijaweza kuanza basi tutarejea katika mafundisho yetu yaliyopita.
I preached when the bride, the wife,
ya kwamba wakati bi harusi
has prepared herself.
Atakuwa tayari.
Jesus is coming back.
Yesu Kristo anarudi.
And God is not moving until that time comes.
Na Mungu aende mahali hadi wakati huo uweze kuadia.
And that is when the trumpet shall sound.
Na hapo ndipo tarumbeta itakapolia.
And the dead in Christ shall rise first.
Na wafu wote wapao katika Bwana wataweza kufufuka.
And those that are alive and remain on the earth shall be caught up to meet Jesus.
Na wote watakao kuwa hai wataweza kunyakuliwa na kuungana pamoja naye.
Amen.
Amen.
And here's the key thing we have to remember.
Na hili ndio jambo muhimu tunahitaji kukumbuka.
With the bride has made herself ready.
Wakati bi harusi atakuwa amejiweka tayari.
The wife has made herself ready.
Bi harusi atakuwa amejiweka tayari.
Jesus is coming back.
Basi Yesu atarudi.
You can read that in Revelation chapter 19.
Unaweza kusoma hiyo katika Ufunuo 19.
So God is not coming back.
Yesu hajapata kurudi.
Until the bride has made herself ready.
Hadi wakati ule ambapo bi harusi anajiandaa.
Amen.
Amen.
Contrary to what a lot of people, he's going to come few from this denomination.
Kinyume,
few from another denomination.
Watu wengi wanaposema kutoka dini hii na ile.
And a few from another denomination.
Na wengine kutoka dini nyingine.
Well, the very fact that there's all these many denominations.
Ukweli ya kwamba kuna dini hizi zote.
That tells they're all divorced from one another.
Inakuwa ya kwamba basi kuna talaka kutoka kwa moja kwenda kwa nyingine.
So there's no bride that way.
Kwa hivyo basi kanisa lijakuwa tayari katika njia hiyo.
I firmly believe this.
Ninaamini hivi.
That
kwamba
the bride, amen, hallelujah,
bi harusi
is the one that will be working together
na yule ambaye anatenda kazi pamoja
for the unity of the faith.
Katika umoja wa imani.
The body of Christ.
Katika mwili wa Kristo.
All fitly framed together.
Yote ikiwa imeunganika pamoja.
All fitly framed together.
Ikiwa yote imeungamanika pamoja.
That is what will make the bride.
Na hiyo ndio inatengeneza bi harusi.
Amen.
Amen.
And that's why we have so many different churches and denominations now today.
Na ndio sababu tuna makanisa na madini nyingi siku ya leo.
One cannot agree with the other.
Moja alikubaliani na lingine.
And that's why there's separation and no bride is ready.
Na hiyo ndio sasa sababu ambayo bi harusi hayuko tayari.
So, amen. There's a lot of work to be done on the earth.
Kwa hivyo kuna kazi nyingi inahitaji kufanyika hapa duniani.
We can talk about all we want about the coming of the Lord draweth nigh.
Tunaweza kusema ya kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia.
But what about the bride preached to prepare herself?
Lakini je, itakuwaje kwamba bi harusi pia apate kuhubiriwa na kujiandaa?
And also I've preached about how in the last days men shall turn their ears away from the truth.
Na kwamba nilipata kuhubiri pia chinzi ambavyo katika nyakati za mwisho watu watageuza masikio yao kutosikia kweli.
And because so many people are doing that, they'll feel comfortable.
Na kwa sababu watu wengi watakuwa wanafanya jambo fulani watu watahisi ya kwamba ni sawa.
They'll feel comfortable.
Na watahisi vema.
Amen.
Amen.
Back in the early 20th century.
Katika miaka ya 1000
the 1900s
katika miaka ya 1900
amen there was a great ship
kulikuwa na
A great ship that was built called the Titanic.
Kulikuwa na meli ambayo ilikuwa inaitwa Titanic.
They didn't think she could ever sink.
Hawakufikiria kwamba siku moja inaweza kuzama.
Some of you may have learned about that in school.
Wengine labda umejifundisha juu ya meli hiyo Titanic
pale shuleni. Reading in history some.
Ama umesoma katika historia yako.
She was perfect ship as they thought.
Ilikuwa ni meli nzuri sana.
Watu But she sank.
Lakini wakati mmoja aliweza kuzama.
On her maiden voyage.
Na ikaweza kuzama katikati ya safari.
There were comments that were made that even God could not sink her.
Kuna vitu ambavyo vilikuwa watu wanafikiria kwamba hata Mungu angeweza kuizamisha.
But she went to the bottom.
Lakini alifika na kuenda chini ya bahari.
And 1500 souls perished.
Na watu 1500 waliweza kuangamia katika ajali hiyo ya kuzama.
There wasn't enough life boats for everybody.
Haikuwa na ile boti ya kuweza kusaidia watu ili kwamba wawe salama.
And down they went to the bottom.
Na kwa hivyo wote walienda na kuzama hadi chini ya bahari.
So it is the day of the coming of the Lord Jesus Christ.
Na ndivyo ilivyo leo katika kurudi kwake Bwana Yesu Kristo.
We're in this ship.
Tuko ndani ya meli.
And we've made ourselves comfortable.
Na tumekuwa watu walio sawa.
And we're not obeying the truth.
Na tutii kweli.
Oh, before that great ship sank, everybody was happy.
Na kabla ile meli kuweza kuzama kila mtu alikuwa anafurahia.
They were playing music and
walikuwa wanacheza muziki.
They were sitting in the dining room.
Walikuwa wanakaa katika vyumba vya kula.
Yeah, they were on the dance floor.
Wengine walikuwa wanacheza muziki ndani
yake. Oh, this ship cannot sink.
Wakijua ya kwamba meli hii haitaweza kuzama.
So it is today with religion.
Kwa hivyo ndivyo ilivyo na dini siku ya leo.
It's making people feel comfortable.
Inafanya watu wanasikia ya kwamba wako sawa.
But I'm here to tell you about the coming of the Lord.
Lakini niko hapa kuelezea juu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo.
Amen. I'm here to tell you about the coming of the Lord Jesus Christ.
Niko hapa ni kueleza juu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo.
You shall know the truth and the truth shall make you free.
Ndio kweli na ukweli itaweza kuweka huru.
Amen.
Amen.
And people will turn their ears away today from the truth.
Na watu wengi wataondoa masikio yao katika kutoka kusikia kweli.
All they want to do today now is go to church and sing and dance.
Kile watataka kufanya ni kwenda kanisani tu kuimba na kucheza.
Which is fine by me. I love singing, clapping my hands and dancing.
Hata mimi napenda kuimba na kucheza.
But I mean, well, what about preachers standing up and preaching the truth?
Lakini je katika mhubiri kusimama na kuhubiri ukweli?
Let the women be modest.
Ili kwamba wamama wavalie mavazi mazuri.
Let the men be working with their hands.
Na waume pia wafanye kazi kwa mikono yao.
Let men and women get to church on time with their family.
Na watu wote waingie kanisani mapema na familia zao.
Because when the trumpet sounds.
Ili kwamba tarumbeta itakapolia.
Amen. God is not waiting for anybody.
Mungu angoje yote yule.
And he's coming back for his bride.
Na anarudi kwa ajili ya kanisa lake.
So I preach that.
Na ubiri hiyo.
Men are turning their ears away from the truth.
Wengi wameondoa masikio yao kutoka kusikia kweli.
And the world is full of preachers today and so-called prophets.
Na ulimwengu umejaa wahubiri na wale watu wanaoitwa manabii.
And they're preaching about all the things that are going to come up in the future.
Na wanahubiri juu ya mambo yatakayotokea nyakati za usoni.
When God, amen, when God himself gave us the Bible.
Wakati Mungu mwenyewe ametupa Biblia neno lake.
And he gave us the baptism of the Holy Ghost.
Na ameweza kutupa ubatizo wa Roho Mtakatifu.
To know how to preach and what to say.
Kujua jinsi ya kuhubiri na nini la kunena.
So people could be saved.
Ili watu wapate kuokolewa.
Amen.
Amen.
But everybody wants to be like Paul.
Lakini kila mtu anataka kuwa kama Paulo.
You want to be caught up into the third heaven.
Anataka aingie hadi afikishwe katika mbingu ya tatu.
And see revelations and all these kind of things.
Na aweze kuona maono na mambo kama hayo.
Hallelujah.
Amen.
God gave us the Bible.
Mungu alitupa neno lake Biblia.
He will give us the Holy Ghost and the Spirit of Revelation to interpret the Bible, rightly divide the word of truth.
Ataweza kutupa basi na Roho Mtakatifu ili ya kwamba tuweze kupambanua na hata kujua na ufunuo katika neno la ukweli.
He'll give us preachers that can preach the truth.
Atatupa pia wahubiri watakaohubiri ukweli.
Because faith comes by hearing.
Maana imani huja kwa kusikia.
And hearing by the word of God.
Na kwa kusikia neno la Mungu.
What I need to hear is, amen, how to live today in this present world that we live in.
Kila ambacho nahitaji kusikia ni jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu tunaokaa.
Amen.
Not about some preacher being caught up into the third heaven.
Sio juu ya mhubiri fulani.
Hallelujah.
Kuliwa katika mbingu ya tatu.
And bragging and boasting about all the revelations they've seen and all these things.
Na kufurahia juu ya mambo hayo na maono yote ambayo wameona.
There's a scripture in the Bible that says this.
Kuna sehemu ya Biblia ambayo inasema hivi.
They're intruding into things they have not seen.
Wanafurahia katika mambo ambayo hawajapata kuyaona.
vainly puffed up by their fleshy minds.
Na kwa sababu ya chinzi mawazo yao yalivyo.
Well, people are going to heaven now, you know, all the time. You read about it and you hear about it as you watch on the computer, internet.
Unapoangalia katika tovuti utaona ya kwamba watu wengi wanaenda mbinguni.
They're going up and down into heaven now, amen. You know, left and right.
Watu wengi wanaenda wakienda usiku.
Amen. You're seeing this and they're seeing that and they're seeing something else.
Na wanaona haya na wanaona hii na lile lingine.
God called me to preach what we need to have today on this earth. Amen.
Mungu aliniita ili nihubiri kile ambacho tunahitaji katika ulimwengu.
One day you will make heaven.
Ili kwamba siku moja upate kuingia mbinguni.
Hallelujah.
Amen.
And it seems people get caught up in this.
Na usije ukashikwa kwa mambo mengine kama haya.
And then one tries to outdo the other one.
Wakati mwingine huyu anajaribu kumshinda huyu.
I went to heaven and I saw this person.
Mimi nilienda mbinguni nikaona hiki kitu.
And I went to heaven and I talked to someone else.
Nilienda nikazungumza na pamoja na mtu fulani.
Well, amen. I'm talking to Hallelujah Jesus every day to the Bible.
Lakini nazungumzia kila siku juu ya Yesu Kristo kupitia kwa Biblia.
I'm talking to Jesus every day to the power of the Holy Ghost.
Nazungumza pamoja na Yesu Kristo kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
And then they try to outdo one another who got the biggest and the best revelation.
Sasa shida imebaki ni kusema je, nani aliye na ufunuo mkubwa?
Man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God.
Na mtu ataishi kwa kila neno litokalo kwa neno la Mungu.
And how shall he hear, amen, except a preacher be sent?
Na itakuwaje ya kwamba wasikie ila kwamba kutumwe na mhubiri?
Amen.
Amen.
I can be telling you all day I've been taken up to heaven.
Naweza kuambia siku nzima kwamba nilichukuliwa nikafikishwa mbinguni.
I've seen this and I've seen something else.
Nikaona hii na hii na ile.
But what you need to know is how to live your life and apply it every day.
Lakini kitu unahitaji kujua ni jinsi ya kuishi maisha yako na kuweza kuitumia katika maisha yako.
What you need to know is how to treat your wife, husband.
Jinsi ambavyo unahitaji kukua pamoja na mke wako iwapo yeye ni mume.
What you need to know, children, how to obey your parents.
Unahitaji kusikia iwapo ni mtoto jinsi ya kutii mzazi wako.
What you need to know, husband, how to treat your wife.
Na mume jinsi ya kuweza kumtunza na kumpenda mke wako.
Amen. And to love one another with a pure heart.
Na kupendana moja kwa mwingine kwa moyo ulio wazi.
Get a job and work with our hands as God commanded.
Kufanya kazi na kufanya jinsi Mungu ameamuru kwa neno lake.
Bring into God's storehouse.
Na ili kwamba upate kuleta mazao katika nyumba ya Bwana.
So that you may have to give unto him that needs.
Ili kwamba uweze kumpa aliye na mahitaji.
Amen. The churches today they just give a little to appease their own conscience.
Makanisa siku hizi wanatoa tu kiwango ya kujifurahisha katika mawazo yao.
Very few really become servants.
Ni wachache tu ambao wanakuwa watumishi.
Of the living God.
Wa Bwana aishie.
Amen.
Amen.
So be careful, amen. Hallelujah, preacher, what you get caught up in.
Kwa hivyo jihadhari wewe mhubiri kile ambacho unaweza kushika ndani yake.
You become addicted to those things.
Ili kwamba usije ukashikamana katika mambo hayo.
Now, I had this revelation, I had another revelation.
Baki kusema nilikuwa na ufunuo huu, nilikuwa na ufunuo huu.
I saw these angels, I saw some more angels.
Niliona hii nikaona malaika.
And we can't see how to live right every day.
Lakini huwezi kuona jinsi ya kuishi vizuri siku baada ya siku.
Not even married, some of us, properly.
Si hata kuoa vizuri wengine.
Pastors don't even know how to work with their hands like Paul did.
Na wachungaji wengine hawafanyi kazi kama Paulo.
Pastor, get out there and work with your hands.
Toka pale nje na ufanye
kazi. Like Paul did.
Jinsi Paulo alivyofanya.
Stop trying to live off the offerings.
Usianze kuishi tu kwa sadaka peke yake.
Get out there and work in the field. Amen.
Toka pale ufanye kazi katika kule nje mashambani.
Amen. Get the jembe and go to work.
Ushike jembe lako ingie kazini.
And get your feet full of some mud.
Na ili ya kwamba upate kuingia matopeni na kufanya kazi.
And be an example to your congregation.
Na upate kuwa mfano katika kanisa lako.
Instead of having a big chain around your neck.
Uweza kuliko kuwa na shanga kubwa katika shingo lako.
And 4 diamond rings on your fingers. Amen.
Umejaza pete kadhaa katika vidole.
Hallelujah. Walking around with a suit and a briefcase.
Ukitembea na suti na mkopa wako.
Amen. Put on a pair of gum boots, your pastor.
Lakini valia viatu na sare ya kazi.
And get out of the cyber station.
Na uondoke katika tubudhi ama kwenye cyber.
Stop flying and traveling all over the world.
Uliko kwenda kusafiri ulimwengu mzima.
Maybe God will be able to talk to you.
Labda Mungu ataweza kunena pamoja nawe.
Amen.
Amen.
So I'm going to read today from the book of Acts.
Soma kutoka Matendo ya Mitume.
Hallelujah.
Amen.
And it's so good to be on the radio preaching the word of God. You
vema kuwa katika radio kuhubiri neno la Mungu.
Amen. As you listen, you'll get at the end of the service, you'll get a postal address.
Unaposidi kusikia basi utapata ujumbe wa jinsi ya kuwasiliana nasi.
If you want a request for prayer.
Iwapo unataka unahitaji maombi.
Amen. I believe that if you really got the Holy Ghost.
Naamini iwapo umejazwa na Roho Mtakatifu.
You'll find me.
Utaweza kunipata.
Hallelujah. We have a church in Katali.
Mahali popote tuna kanisa hapa Katali.
One in Faverol.
Kule moja Faverol.
Saboti.
Saboti.
And amuka.
Na amuka.
I just like going around preaching to these small poor people.
Napenda kwenda na kuhubiri katika watu hawa wachache maskini.
I must be like Jesus. Amen.
Lazima niwe kama Yesu.
That's what Paul done.
Na hivyo ndivyo Paulo alifanya.
Amen.
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 And verse 5 of the book of Acts chapter 1.
Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 5.
For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache.
When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel?
Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme?
And he said unto them,
akawaambia,
It is not for you to know the times or the seasons.
Si kazi yenu kujua nyakati wala majira.
Which the Father has put in his own power.
Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe.
But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you.
Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
And you shall be witnesses unto me in Jerusalem.
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu.
And in Judah and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
Na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
Hallelujah.
Amen.
So the work will never end.
Kwa hivyo kazi hii haiwezi kukamilika.
Would you notice, amen, the first place that they had to go was Jerusalem.
Lakini unaona ya kwamba mji wa kwanza walihitaji kwenda ni Yerusalemu.
Amen.
Amen.
They had to start with their own people.
Walihitaji kwanza na watu wao wenyewe.
The apostles and the prophets.
Mitume pamoja na manabii.
Before they went on.
Kabla ya kuondoka na kwenda miji ya nje.
But a lot of pastors and preachers, they just want to skip all that and just go in some other part of the world.
Lakini watu wengi na wachungaji wanataka kuondoka waache watu wao waende katika nchi zingine.
Because that brings more glory.
Kwa sababu hiyo inaleta sifa nyingi juu yao.
Big crowds.
Inaleta umati.
Hallelujah.
Amen.
I say again, get the Holy Ghost upon you.
Nasema tena ya kwamba pokea Roho Mtakatifu juu yako.
Be a witness in your own country.
Uwe mashahidi katika nchi yako.
And then God may call you somewhere else like he did me.
Kisha Mungu anaweza kuita mahali pengine chizi alivyoniita.
I preached in Canada.
Nihubiri Canada.
I preached in the radio in Canada.
Nihubiri kwenye radio Canada.
And on television sometimes.
Na hata kwenye TV.
But God called me.
Lakini Mungu aliniita.
To come here to Africa.
Kuja hapa Afrika.
And here I am today.
Na niko hapa siku ya leo.
So what I'm talking about is becoming a witness.
Kile nazungumzia ni kuwa mashahidi.
Amen. Becoming a witness.
Kuwa mshahidi.
Hallelujah.
Amen.
Lots of people today are saying they've been saved, but there's not many witnesses.
Watu wengi wanasema ya kwamba wameokolewa lakini si mashahidi.
You have to be a witness to the truth.
Unahitaji kuwa mashahidi wa ukweli.
When you go in a courtroom, they will call witnesses.
Wakati unapoenda katika kwenye koti, basi wataita mashahidi.
The judge will say, are there any witnesses here today?
Na yule hakimu ataita, je, kunaye mashahidi?
And they'll say, yes, your honor, and they'll begin to proceed.
Na watasema ndio mheshimiwa na kisha kesi itaendelea.
And they will stand for a witness to the truth.
Na watasimama na kutoa ushahidi kulingana na ukweli.
That may be interpreted as the truth as to what happened.
Ambaye itachukuliwa kwamba ni kweli wa matukio yaliyotokea.
And we are today are supposed to be witnesses of the truth.
Na kwa hivyo leo tunahitaji kuwa mashahidi wa ukweli.
But I'm much afraid that preachers are leaving out a lot today.
Lakini naogopa ya kwamba wachungaji na wahubiri wamewacha mambo mengi nje.
They seem to be terrified or fearful to preach all the truth.
Wanaogopa kuhubiri katika ukweli yote.
And now we have this great charismatic movement.
Na sasa tuna hali ambayo ni msisimuko.
Which is a pretense of the Holy Ghost.
Ambayo inaonekana kama ni ile ya Roho Mtakatifu na la sivyo.
I'll tell you, the devil is very slippery.
Na shetani nakwambia ni mtu ambaye ana utelezi mwingi.
He's like a snake, amen?
Na ni mdanganyivu sawa na nyoka.
And let me give you a few minutes of a little history lesson.
Wacha nikupe historia fupi kwa muda huu.
Amen? Now God moved.
Jinsi Mungu alitembea.
In the 1700s, in the 1800s.
Katika miaka 1000 na...
And the 1900s.
1900.
Amen.
Amen.
through revivals through North America and all through Europe.
Kupitia kwa upopio katika kule Marekani kaskazini na Europa.
Even some came into Africa.
Na hata wengine kuingia Afrika.
The move of the Holy Ghost.
Kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
I mean, God was raised up to the power and a witness of the Holy Ghost.
Na Mungu aliweza kuinua kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu wawe mashahidi.
There was a real move of the Holy Ghost.
Na kulikuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu ukienea.
Back in the 50s and the 1960s.
Katika miaka ya 50 hadi 60.
You begin to get the so-called charismatic movement.
Wakaanza kupata ufufuo ambao uliitwa kimiujiza.
No standards when you go to church.
Ambao haukuwa sasa na mafundisho.
You don't have to dress properly anymore.
Unapoenda kanisani unahitaji kuvalia vema.
You go to church with blue jeans on with the knees.
Unaenda ukiwa umevalia jeans yako ya blue.
Holes in the knees.
Ikiwa na shimo kwenye magoti.
Shorts on.
Ikiwa na kinyasa.
Chains around your neck.
Ama umeweka shanga katika shingo lako.
When, amen, Martin Luther came out of the Roman Catholic Church back in the early centuries.
Wakati Martin Luther aliweza kutoka katika Katoliki.
He came out and he began to start a move towards Protestantism.
Aliweza kujiondoa na kuanza kikundi tofauti.
Which led into a move of the Holy Ghost.
Ambaye kilipata kuwa ni muondoko wa Roho Mtakatifu.
Which will lead to the building of Christ Church.
Ambaye aliweza kuongoza katika kujengwa kwa kanisa la Kristo.
I'll read in the next preaching.
Jinsi nitasoma katika mahubiri mengine.
Amen. And now, amen, the devil is not stupid.
Na shetani ujue ya kwamba yeye si mpumbavu.
So now he'll get people speaking in tongues.
Kwa hivyo utapata watu wakinena katika ndimi.
In the Roman Catholic Church.
Hata wakiwa katika Katoliki.
And other places like that.
Na sehemu zingine.
A charismatic move.
Kwa sababu ya ufufuo huo.
See, people can't come out of it.
Na watu hawezi kuondoka katika mambo haya.
So they try to pretend that God is in it.
Kwa hivyo wanaonyesha ya kwamba Mungu yuko katika kitu wanachofikiri.
Come out from among it.
Na Mungu alisema kwamba tokeni.
Then I will receive you.
Kisha nitawapokea.
Amen.
Amen.
Then he moved into the move through Azusa Street to the Pentecostal Church and all those.
He kaendelea katika ufufuo huo katika Azusa na mapete kanisa ya Pentecost.
They began to get more worldly, more worldly, more worldly.
Mambo yote yakaanza kurejea na kuwa ya ulimwengu na
ulimwengu. They forgot that foundation that God had back, amen, at Azusa Street.
Na wakasahau ule msingi ambao Mungu alikuwa nao wakati wa ufufuo kule Azusa.
Amen, it brought the world in.
Na wakaleta ulimwengu ndani yake.
But the most important thing is,
lakini jambo la muhimu ni kwamba,
as I'm here as a witness today to tell you on this radio,
niko hapa kama mshahidi kuelezea kupitia
radio, there's only one foundation that is laid, and that's Jesus Christ.
Kuna njia tu ambayo msingi unawekwa ni Yesu Kristo.
And we're to build upon the foundation of the prophets,
na tumejengwa katika msingi ya manabii,
and of the apostles,
na hata katika mitume,
with Jesus Christ himself being the chief cornerstone,
ambapo Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni,
and no man can move away from that,
na hakuna mtu ambaye anaweza kuleta msingi mwingine.
You're not going to bring God back by shaking smoke and incense in services.
Hautaweza kumleta Mungu kwa kuweza kuchoma ubani.
You're not going to bring God back, amen, hallelujah, by confessing your sins to man.
Hautaweza kumleta Mungu kwa kukiri dhambi zako mbele ya mwanadamu mwingine.
Amen. Jesus is the head of the church, not Mary.
Yesu Kristo ndio kichwa cha kanisa na wala si Mary.
Hallelujah. And you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you.
Utapokea nguvu baada ya Roho kujilia juu yako.
So you're going to become witnesses here.
Kwa hivyo utakuwa mshuhuda ama shahidi.
Going all the world and preach the truth.
Na kuondoka na kuhubiri katika ulimwengu wote.
There will come a time that you could be put in jail for preaching truth.
Wakati unaweza kushikwa kwa weka kwenye jela.
Yes, Jesus said so.
Kwa sababu Yesu alisema hivyo.
Are you a godly person out there?
Je, wewe ni mtu wa Mungu unayekaa pale nje?
Are you a godly person here?
Wewe ni mtu wa uungu pale nje?
Let me ask you this question.
Wacha nikuulize swali hilo.
Are you suffering persecution?
Je, unateseka kwa ajili ya Kristo?
All those that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Watakaoishi katika njia ya Mungu watapata mateso.
So are you suffering persecution?
Je, wewe unapitia mateso?
Or do you join in with all your neighbors, all your ungodly neighbors?
Ama unaambatanishwa pamoja na watu wako, watu wote wakiwa majirani wasiomjua Mungu?
You join in with all the ungodly churches.
Na unaunganika pamoja nao hata ijalishi makanisa walio nayo.
And you never rebuke them or say anything.
Na huwezi kuwakemea na kuambia jambo lolote.
Amen. You just be a silent witness.
Unakuwa umenyamaza mshahidi aliye kimya.
There's no such thing as silent witness.
Hakuna kitu kama mshahidi aliye kimya.
You must speak the truth.
Lazima uzungumze ukweli.
You must speak what the Holy Ghost leads you to speak.
Lazima uzungumze kile Roho atakuongoza kuzungumza.
Stand up, amen, in your own family.
Na uweze kusimama katika familia yako.
A man's enemies, the Bible says, will be those of his own household.
Adui wa mtu ni yule ambaye ni wa nyumba yake mwenyewe.
Amen.
Amen.
Oh, glory to Jesus.
Amen.
You keep listening every week, amen, as we come with the Word of God. As next week we'll be preaching about Christ. Jesus said He was going to build His church and that the gates of hell will not prevail against it. As we go up with a shout,
as we go up with a shout.
In the name of Jesus, hallelujah. Praise the name.
Amen.